teri mukuru ngamba mwe bayimbi bennyini yabbaawulamu ebiti bisatu nnema obuteekubira eri abayimbi bennyini munno n'ayimba n'ofuna essanyu nga byayimba biva ku ntono ate n'abitukkiriza n'olaba yayimbiza essanyu n'akusesa wadde byannaku wadde byayimbi empawo makulu naye nga bambyanyumisa kusaba tulimba bennyini tyayimba so ddala akuga nakola kyessente yakula yagala nejjulize kati emuyimbi kwata ku ttama wadde ogwa mu biti ebyo bisatu olwaleero mulimu mukulu sigenda kweyimbya leedi woowulira nti kulumbula oyanguwako n'olya mu ttama n'omboggolera nti kati owula yogera ebyakutumwa wannondo wamu mu maziga ng'atukaabira ono kasozi n'oyogera nnyo nti nkutumye nange saagaana naye nga ndi musajja mukulu wantuma ebigambo bibiri neetegese nange kukola ninze nti eyange bwebeera teriiwo mu mpeke gyewole sisaaga mukulu olufundikira nsalawulago njiryeko n'awaate n'ebirivaamu nga nnyise teweekweka tubigabane kuba ndi wa kuyimba binene kumbi kwefungulako kakati tukaabe ku bayimbi abafa ne baziikibwa tugambe mu nkola njiyise ey'ekyama abamu babikwako ku mpewo abalala mpaawo yabika lwa nsonga tuyimba mbivuga manyise wa bwani ati n'ekyo kizze ku bbali atodde ku bayimbi b'ennyini kwatulemu kuziika yogera ne gyewaziika wa kigambo kinaabanga kikulu okufa towaawo magezi ensonga eyo twagigabana buli eyagwa mu nsi bw'ofa tebazzaako kubika n'okkirira eddongo mu nnaku waddo ziikiddwa mbulangiti teri muziika avaayo okuziika tekumala na lunaku kuba kwa munana balala kkumi bookeerewamu tebakusasuza yiwayo bw'otya akataka ekintu kino kikuba ensonyi zitukwata lumu nange kennyini tetweziika nsinze mu kkona mpakanyaku okutema lwa nsonga twabulwa enkola munansonyi wa sirimu kumi naye abayimbi tuli bagezi mibumu naye ekyo nnyooma olayo naawe enkoze lukiga mukaabya n'akola eri ebusoga bazira alaga kkomba kakati fuleedi kyagweri waye ekiro olumutema gwe tuddira mu wiikisi bbiri sanusanga twekuba ssole kuba tetwaziika njagala nsimbe kuli ku luno bisimbuka tutuuse ku nkola njagenda mbalaga enzira tewe nzisiimuula katende nefire mutebinampa mayanja mu ntebe balikidde ku ludde nenaakubulwa walumbe yeetikka abaabaziikako nga lubatu paawo yali azzeeyo kulaba buli njole gye twaginyugunya yayonye byaggwera n'abamu tebaafuna mbikwa tutegeera tukomye okukola twerimbira ki ekyobumanyifu nga tufaana otobikwa abantu abagezi abaabulwa ensawo wadde ekifo nti weewo we tuba tuli mu mpala nantondo nantala ekitatuyamba namu abasawo abaganda balabe bali mu jjubi y'amasabo nkumi beekutte wamufa abasomesa obutulo bwatuula abaamu n'enzijanjaba ebula natandifudde naafe obunaku tetukwataganyeyo tuli biwagu buli omu waali omu tunaafa tutya ebitunyumira Yanga kufanga mamese Ifimbie ya nyaji kumila Veya tangazi Zingamba tunonyama kubo Chikute kwani kwani kakati Bavachali wavachala Batufemu kwesima Ulichuwela ofe wanaku Netwe kufakiza uliorucha Tuimbira chitoje kumkoko Kuboku imba kubi Mubula mtu itamu urumi Tufanga mikuya Tufungize kolero kumbali Tulino kwekemba Teri yocha kukula shinene Kwekunganya choka kapati Tufuko mugenda kulaba ensi wetu yangu ira Afute banjo likale Sana tukirize ngirije Tufasie tusani de Nenzi katewa makuru Sama nyagaba imbi manene Tuyie wengirie nkoli Na nyokufa kwa fe Tufuneta katirija kubula Tulie kulire ngata katene Chive chijaba narukova Nga wetu ganzi kiwa Tuse wengirie nsavu Basute walwala fune kumpeke Wabafutazi kwe musanyo kubanga tuwete kika Numula mbuzali ve Kenya Asange wa malalo isatu Abuzeko wegali nkumali wa mutangazi Ntiaba imbi wafe wafa Tuwasao nga wasumesa Kafireli kabulangi china yetu mwetika Hejitwe chochinti chikulu Chie unyizi buwa uliaraba Batendeleza wetu libagezi kubanga twachikola nayo kutta mu byanyabo ndabye ezite tubala mu magezi naye muyimbi kitali mbuzi nga tuliboji nyo ebintu ebituva mu makula kati ekitubula konno yenkola ntegeera kano kunene ngana sibuvunaanyizibwa ekyokulabirako ekasozi Yazawa tweze zuziro Yerefa yeniti nyumire Lati ya kukuma Uweba kemire mbe kasozi Kakati ya vala mkuruno Tulinzani befebe njini Jeni mulindu ajia Abayimbi mutegere na kino sibe sibako kwesibinuwa ngebyo kufuno bitadde kubali tulina okwegatta njagala olabire ku kino abatembeeyi baali banaku kubeegatta kwambuza empala omulage bw'oli eka agali awamu ennyama erumwa wadamawula ekigo ky'omutima tugezezzaako okwawula enkola naye ekirungi ki Tambulira mbwavu na tima Chijindu eche kwa safi kenjini Metufundikira ngatu baba Yenna kwetu siude Katinja ukano yomulabe Tumwekowe kutuandifena kutu Kwane kwe gatu Muntu mumanyi kufatie kubira Yantu mate ya kachikomo Badinja kukira nyomutamwe Chio kukira vya utanamba Siyanti mwana mto Jogete kubigambo viviri Sembera mwetuli Nijinja ukanezi tufutaba Na kuze waliwe Tuliokensi tuchinyumirwe Omu imbi wa itakaga Yebiensi imbi jetu biogera Zicharu kantizo Watezi yamba konyewezi Na yezi charu kabuliolucha Nosigaza vando njinyusabe Yomobanda vire Yomobanda vire